ethandiwe, ethandiwe, ethandiwe. Kwasekuqaleni wawunguthandiwe wam, ningafuni nokuva nto xa ndicinga ndiva ubuhlungu. Izinto zajika bekuthe Lasale sponisane, sinaye kumhlaba sihlukanise. Yala siwa mina nawe baby, kodwa sihlala thina sibambile. Ewe emhlabeni kunzima, andifuni ukuphila ngaphandle kwakho. Thandiwe,
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 thandiwe. Ndicinga
ngawe mina,
ngawe umsulu nemini, mdawe tu wenze njani,
ingawe
uphendile.
Yeah.